drawing.
Steve Maker, baby.
Sample record.
Let your fans. First of all, thanks sana kwa kutrust me to help. Me to boost sana kam industry atuko shwa kata onana give thanks to support. Tumeona mkona wana na imana mkona wini sababu najua one thing. Nafanyo keka God mbele shua nothing. Naza cook stop on a way na keep trusting. That you can't them play them keep struggling. Let me tell you basi unafaa kitu wana like do it. Keep doing kwanza wezi kosa psych. Plus saa God atumo wage kukulike. Kadi kasi wote kosa anyone kwa jack. We child hustle hard chest on our dreams. Enemies on our way sanga mkajenga beams. Nagoja nani aku push no wako na dreams. Right now launch na kabesta idim. Changa muka chap chap hakuna time ya kulala. Kura uko tani uza tpanga hala hala. Family to take me out, skeki mala mala. Tuta club black, make it life, inshallah. Tuna hustle, no to change zetu lives. Kuwe simple, tukwa ma hotlines. Lazi na whistle, let me wake up my TZD bro. Iso tangi nyampani, wafanyie intro.
Walisema hadufiki wanaulizana. Tunavyo panda juu chini wananuniana. Marafiki masnichi wanahanyahanya. Walituona maskini wakadutukana. Mungu adutupi mkono tunamsujudu. Kila day, kila saa, tunamuabudu. Tukiwa chachi mtaani, tunamliria. Mie nikianguka leo, ataniinua. Fasi wangu na wapenda, msininunie. Manana kaza kila day, nijisaidie. Haya maneno ya mawichi, nisiasikie. Ili kesho ni bai, ninga, niwavimbie. Hey, fanya moja kerere, nikumwagie vengere. Uianzishe kengere, nikumwagie sengere. Numatingisha wezere, kuwashie tengere. Chumbani chumatembere, wandani paka wengere. Uoka sina na vyolapu mtani, wananambie. We mkari kwa kulapu atari. Na wajibu sio mimi kajaria manani. Wananicheka ile mbaya wanasema atari. Wana urefu wa mwili na akili kisoda. Wanajifanya waju waju watari wa kiboga. Hata we mweupe vipu wezi zidi saruji. Ndo mana nikira ranchi na sushia na soda. Kamu najikuta mwizi kaipe Nairobi. Utagawanya ile mbaya kama kucha kwa nyama.
Kwanza nasema asante kwa kunipa hina fast. Shukrani acha ni wapa nao simama nasu. Imuda na wakati haijawa rahisi kuja kufika hapa imetumika nguvu nyingi. Mbona inakuja siku moja ya kuwa dingi. Tena siyo chocha pa mistari ni mingi. Nailinda imani, naitunza amani. Naifuata ramani, amini mini rubani. Na muamini Mungu, sibebwi na dini. Sishiki ya mzungu na kamwe sibaki chini. Acha tu ni furai, nacheka kwa furaha. Kwa uhai, of course that's why. Sijajikopesha lakini najidai. Asante ni mashabiki, ila kuwepo kwenu ngekuwa sitaminiki. Zidini kushiriki, kufu moja inafanya niko fiti. Hii sauti yangu ina run over city. Chia guide and best overthinking. Upendo wenu unafanya niwe hapa. Soma menu, agizu na chotaka. Lakini misi waiter, mini rapper. Zile vitu naleta, nizile mwafaka. Mfano anafaka, hata kwa kiswa wezi kukatakata. Niluga ni tata, ndo manu kinitafta. Wezi ni bata, wiggas.
Tangangana niwe safo niondoke kwa ingori. Hal life pia change ilibaki kuwa sorry. Walocheka wa Shanghai watulenga watu si. Baraka ziditirika from MB to Tina. Ninawaka umaka nitoke mali niko. Nazisaka kusaka nifike mali ziko. Nono shaka moyoni nione mbadiliko. Stali miaka mkizua uone milipuma. Kena fight for a future ini kame katilili. Si uchain sami situa mina tukwangi vikami. Nikitu prosta kuchana koze wezi kuwa fami. Situpimi atupimiki hata kucheze zako akili.
Fancy wangu nimerudi tena. Nina wapa big up kwa kunipa jina. Wale malapa wa golf tunakanyagia. Achia domana wakitona wanakimbia. Hey, nipe miti na inase kwa kitanza. Na imba sana toka darasa la kwanza. Niki rap rapa wote na wakwaza. Domana fancy wangu wamenipa moja namba. Young Van
ningumu kumeza lakini kazi nzuri vizuri inajeleza. Acha kucheza wakati umepita lafwezi kujiongeza. Utapoteza mahela kibao wengine wakitengeneza. Mshu inaweza miradi yao ukiona kama anacheza. Imechukua muda daily misukosuko. Wakushuhuda wayote malimbuko. Gena naweza kufa kipatwa na mshtuko. Kama jazo ya fujo hakuna tena gumzo. Kuzo zinafuatwa siyo tuzo. Gumzo tunakazi lipo kalcha ndo tupo. Wewe ni nani, askari kitu gani? Nakweka kwa mifuko, hawezi kugani. How you ifani, unatonyesha vituko. Warab niko sawa, hapa si chenzi. Sababu ni sawa, chinga si bembelezi. Shenzi.